États-Unis jamana kuntigi Donald Trump kasara tiflana yi tile folo aya jira ko tungaranke minu ni sebentu bulu u genni ka bo jamana kono u be fara aka bara minu mbena ke teliala bawo o yaka laidu doye kalata kanyini nyana jeyin kono ko tungaranke milion ni sebentu bulu u bu gen ka bo États-Unis nga la fasal ba ko ni ya jira ko tungaranke minu nka kanka gen ka bo États-Unis aka kanka ke sariya siratigela ene flemu ye la fasali baga doye sariya minu be ye tungaranke u kama u domba ka do fana.
You are issued a charging document which begins a proceeding.
Ni tungaranke u nana u be sebe ndo nyini mimbu deme kuka hake u la fasa anika jira kube États-Unis o sebe nyini ni feru la bauna tungaranke u kakankata kiritike su mimbe tungaranke u kama ka kuma nyonya ke kiritike la fe ni javi masuru o sebe yin suru lila okoro ikakanka gen kabo chamana kwa
then you are issued a deportation order.
Flem kafola ko tungaranke u genni bise katelia abise ka wati jamfana tafana.
It's possible that somebody is deported after months.
Mugo bise ka gen kabo jamana kono. Ibasuro ayi kalo chamanke walma san chamanke sebe nyininina. Go fana bise ka gen don na taula walma leri demandu kono. Trump kan yin politiki koso. Ibasuro uye san chamanke
États-Unis.
Kabini janvier kalo tile mugani kele kana bla sisama États-Unis maraw nyemaw yetungaranke ba kemisegi ani kemi pla de mine danjoula o kama marabagaw ye sariya do boloda mimba to sedente tungaranke minumbolo ubiseka gen kabo jamana kono kasoro umate me kritike sola Tom Homan ye danjou chakeda nyemaye ankanka do fara ko feruka o de yankal la nyini ye wa amba nyini ka barake kanya kosobe usiratigela. Donald Trump ka marabaka jokunu ko tungaranke u bena bla Guantanamo kaso boyin kono sordasu beta u kolosilu kama fana kaso boyin bena ke yorobere de bawo ambeli ba bisaba bla ye tungaranke u kama bawo jamana kuntigi Trump ko mogo jugu kata Guantanamo nga sariya siratigela sosolisebe unkoni besena bawo États-Unis marado ka kiritigela ko sayna maso Venezuela jamana den saba kata Guantanamo kaso boyin kono sariya do mbaka ufana ye jalakilu ke ka nyasi Trump ka marabaka jokunuma bawo ka ye kaso la do mbila kata Guantanamo kaso ro lafasel baka utubulo ani usomoko utese kata ulaje fana hene flem.
This is the first
ni nyasi nyefulu ye États-Unis tarugu kono marabaka jokunu ka kaso la do mine Ameriki dugukolo kan ku mbila kata Guantanamo foroba baratela do jamana kono ko ministri sola yafo ko Guantanamo kaso boyi tungaranke u do ba kono nuka kanka gen kabo États-Unis woni moko fakala ufana be nyonka kasoro ambe watimi sosoli sebe on koni be sena kritike sola seria min tara tungaranke u geni kama nga obenata États-Unis marabaka u beka fero u beke wala sa tungaranke munun ni sebentu bulu kuka geni waleya.